kam ne nyendum nila Adore man yani hujuri bo Bukam soro we Aleze Aleze ya Ebo shinaga rezu Aleze ya Ebe nchanaga rezu Aleze ya Aleze mwevi Onye nwado were Agbaka ndị nsọ niile Wekọlụ niile anyị lụrụ Ka guzo n'iru gị O doro anya anya n'ihe I jiri kpọ Bụ ka anyị soro wee Baleze gi Ebo shinaga rezu Baleze gi Ebe nchara naga giri Baleze gi o Kena di ebi gebi Onye nwanyị ka anyị na-enye Ka anyị na-enye ndụ anyị niile N'ihe niile anyị nwere N'ọba aka ya Ebe o doro anya anya n'ihe o nyere gbaa Bụ ka anyị soro wee Chanaga, Aleze ya, Aleze. Jesus, my baby.